Etini memlamisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Moto moto pe.
Etini memlamisha, ananambia chumbeza. Etini memlamisha, etini membibisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Pull up that DJB. Pull up that
DJB the spin doctor.
Etini memlamisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijapata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya Kizanzibari. Na misi mdimi wala, akitaka nampa aisukari. Nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia.
DJB the spin doctor. www.djb.co.ke.
Na kilianja juu mjasifanyi ajizi, na mjazi aja juu jana vitanga wizi, yeah. Baba janja, baba janja, chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja, chakua mwaya chakua, ujibusti na karanga, tuliza na kitumbua, ila jiadhari na majanga we, usije ukaugua. Mana
ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijapata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya Kizanzibari. Na misi mjimi wala, akitaka nampa aisukari.
Nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari.
Imroge kwa nini kasa noge,
tambua, tambua,
tambua sukari ni tamu kolea,
tambua,
tambua, tambua.
Shawahiwa mwendo na tindo kama rozi hatinto shafuni kimpos azijani acha salama mama ulivyo simple aujapaka tamaskara
sinasema kivesi another pimple defu yake shingo kama city ya Lincoln yake kama ya chino. Nasema kivesi anata pimpo, defu yake shingo. Kivesi anata pimpo, kivesi, kivesi anata pimpo, defu yake shingo. Chuno kama siti ya Lincoln, macho yake kama ya chingo.
DJ B the spin doctor.
Upo singo, amo shawahiwa mwendo na mitindo kama rozi hatinto shafuni hizo timpos azijani acha salama mama ulivyo simple aujapaka tamaskara
nasema kivesi anata pimpo defu yake shingo chuno kama siti ya Lincoln macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful mama, minongo tujua ane mare tuono.
www.djb.co.ke.
Vigine noneno vinisumbue adini shindwe kufanya kazi. Mama lisema mkuke kwa nguruwe kuishi na watu kazi. Atambia tukane atani uwesha same. Mzazi mzazi mweze nunaficha naficha mengi ninayo ya hoa. Kifupi nafunika kombi nikamini kesho nayo siku. Hivi kwa nini nijitutumue na dunia sio makazi. Vijine noneno vinisumbue adini shindwe kufanya kazi. Mama lisema mkuke kwa nguruwe kuishi na watu kazi. Atambia tukane atani uwesha same. Mzazi ni mzazi mweze nunaficha naficha mengi ninayo yaona. Kifupi nafunika kombe nikamini kesho nayo siku. Mapicha picha mapicha tizani kama ntapora. Wanangu wa mtani mniombe vitani mchana na usiku. Oh, kuna watu na viatu wanatamani milele wawe wao. Ukijituma watasema unashindana nao. Oh, ni kama watu kumbe ndani wanarodha chetu. Hawatosheki na vikubwa vyao. Wanatamani hata kidogo cha kukiwe chao. Mola nipe ujasiri kwenye kufanya maamuzi. Zidi nikomaza akili isinipoteze miruzi. Uniamsha alfajiri kama jana na juzi. Kupata kukosa ni siri na wendo Mungu baba muamuzi. Dialo yeah, yeah, yeah. Yapo ni ngumu kuwaona.
Wapo wasotaka ufanikiwe.
Kuita mwanga kibonge tena kwa dharau wa kucheke. Wanachotaka we wonge waseme shukani ya punda mateke. Kama vipi demu wake tumgonge ndo anayempiga chura teke. Usipone wadonge basi ndo ujue hauna makeke. Sikia konde kwe pambana mjini shule. Ukipata kidogo leta na nao tule. Tana nao nasema gomezo ya vya bure. Mana siku zote nyani alioni kundure. Kama baba na mama donguzo ya dunia wapende wote. Sio wakike anacheka wakiume analia lia bila msada wowote.
Oh, kuna watu na viatu wanatamani milele wawe wao. Ukijituma watasema unashindana nao.
Oh, ni kama watu kumbe ndani wanarodha chetu.
Hawatosheki na vikubwa vyao. Wanatamani hata kidogo cha kukiwe chao.
Mola nipe ujasiri kwenye kufanya maamuzi. Zidi nikomaza akili isinipoteze miruzi. Uniamsha alfajiri kama jana na juzi. Kupata kukosa ni siri na wendo Mungu baba muamuzi. Dialo yeah, yeah, yeah. Yapo ni ngumu kuona.
Wapo wasotaka ufanikiwe.
The Spin Doctor.
Yeah, President Bahati Tena. CMB President. Presidents did love too.
Nikupeleke holiday wapi? wanakufuata niambie wangapi. I'll buy you Marashia designer, I'll get you Gucci na Gabbana, nikupeleke Mombasa ni Marina, Zanzibari safari za kidiva.
Ni ukuwaga boss kama Rick Ross, nimekafunga kama me and I ain't tryna floss. I know probably my test got you paranoid, you thinking nah, he just tryna get in my drawers. You probably right, yeah. Apart from I'm just tryna hit it for life, I've been with hoes now, I'm just tryna get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem suri ka chini, kipini kwa kitof, juu ya crop top na kimini, na manisha na chusema but I'm perfect. Hila kwa imani na duo njema, together we can make it happen. Mama olivo ni shika, gangsta nime lainika, ukikuwa na kika, ujanja sina. Parents ni moli, let's go na isantuli, baby boo, I'm in love with you.
Boo, baby boo, I love you.
Why you hate me?
Siwe wangu tufanye miujiza, na vile body na go, macho ina roll.
Machos in a roll.
Na vile body na go, macho ina roll.
Mpaka cows in a show, na kama sita yuna kesho. I done seen heaven.
Yes, my baby.
Girl, you got me high, high kama niko juu ya kete. Let's go. Kama sita yuna kesho, I done seen heaven.
Baby
my girl,
boo.
Girl, you got me high, high, come on, you go to your kitchen.
Baby boo, boo, baby boo, baby boo, I love you. Boo, baby boo, baby boo, I love you. Boo, baby boo, baby boo, I love you.
Yo.
Boo, baby boo, baby boo, I love you.
Leave your jet up, you my mind. Anyway, no, my woman. Bitch, I'm really one for Shanghai. Proud of you, my woman. Miss your puppy. Bunny and me, you are my hope, I'm me, oh. Knock your back, I'm key, oh, Fagio. Fagio. Fagio.
Make your man wah, 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 wah. Woman, why you do me la, 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 da? You make me sing, na, 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 na. She got that beauty, kampa, mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani, mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani, kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au funguwe moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda danger, naweza kusaga chuma kwa
brenda. Bikao mamae, yeni wende mama. Nitambili wako Shanghai. I'm proud of you mama. Tava some shum, lemon my sugar, sugar tum tum. I'm proud of you, my woman. Me so go be you. Now on your toy countries. You got a mapuna chances or this. Be a pangu shatulea, be like you gulea.
Anachotaka, nakata, pochi, na mnunulia. Na mwaga manoti, na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kashafua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Girl, I wanna marry you, can you be my wife? Skuma hii sera za kuja kukurahai. Me I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajitupa. Funga cast number moja top top. Ute mwana mtoswaza na jue sop sop. Chote na chofa, kina faa dup dup. Pakinuka, kikana. No bala,
oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o
anytime. Inua michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Saru na madini ya ni moto moto. Ah, ah, kisima, kisima. Misitaki kisima. Alima, alima. Leo nina jembe na lima. Moto kameiva embe dodo. Yani katambu cha polondo. Natamani ni mpige ya tamboko. Hila napenda kushika ya kiboko.
Mama sita, kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Mekupa kitiketi nimekukaribisha. Alo kitaka cheti na kuongeza visa. Yeni unakula keki nonja kama pizza. Unararua tu wakuna kubakisha. Pale nikianza madini anatamatisha. Paka waga na tensi baby unachoma picha. Yo ni papens paka nimefura bicho. Sikuzi waga na ringa cheki luku napikishwa. Mina lishwa, mina vishwa. Nakisi mama kutembea mina vishwa. Danye mapens mina bembea na wika. Mina kumisi baby gona, gona.
Everything. Woman, you nice and you classy. Your body tender, you so sassy. Hey, I give you approval. Just a test of paparazzi, woman. Let me take you to Uganda. In a black water, we believe in Wakanda. Bagali you are Kenya. Natural, something for the singer. Natural, you say you're a healer, baby. Mama wonders, now you sing. Love to cover, no medicine. Now, now it's a win-win situation with you. Now, if I do you lose, baby, you're me winner. Say that, I wanna love you. I give you everything. I give you what you need. That's a lot, everything.
Wete wawasaki, wete watandale. Mabia tuno gani mana wote tunachale. Nina kibunda kwa yo flesh sina wasi. Na siyo bili nalipa mpaka visasi. Kini kuta kaunta kambali we mwiga. Mana paka pombe nalipa kwa namba nita. Usijifanya unanijua unasibua. Mimo zako hata vyo unasibua una akili wewe. Usijifanya unanijua kwenye mkua. Kwenye jua na pambana na tusua. Kasi yako kukoni pamba na ndingi. Ukipewa demu unataka upewe na king. Sikuna shida zetu tusikize zako kwa nini. Embu weza kisha bapa watu wanguze maidi.
Mpaka nilewe mpaka mibebe. Dance mama dede mpaka mibebe.
Nagisa ngisi naeleweka. Na nikenda geto wasifui na loweka. Kama ni pisi unaipa fixi unaiteka. Yani fulu makisi unaimix hadi inacheka. Kuna demo analetea mawenge. Anasema zoezi game uchikisa minyama uzembe. Mwambeni so kinyonge hapa samba tatu bila. Kila mechi hat tricky huwa naondoka na mpira. Mamba tu mamba yani juma kwa juma. Hata kingia chooni na mfata kwa nyuma. Baza ni twende geto ni kute simba na cheza kanali. Ntakula jicho mpaka libaki kengeza. Kasi yako kukodi pamba na ndingi. Ukipewa demu unataka upewe na kinga. Sipu na shida zetu tusikize zako kwa nini. Embu weta shusha bapa watu wanguze maidi.
Mpaka nilewe mpaka mbibebe. Nasmama dede mpaka mbibebe.
Kometi, bahati ya na kontenti. Hawajui kwa hii mechi. Umenifanya mechi.
Nani hajui
ulipo ni koleti. Ni mpesi kireti.
DJ B
Swele kechapu, mapenzi yako kwangu ni ajabu. Swele kechapu, natamani tuma WhatsApp.
Kama tomato, kama tomato, kama tomato.
Kujua today, ulinijua zamani. Nimekupenda today, ulinipenda zamani. Nimekujua today, ulinijua zamani. Tate, nikiwa tumboni. Enzi nalia nalia unaniangalia sana. Nalia nalia unaniangalia sana. Swela kechapu, mapenzi yako kwangu ni ada. Swela kechapu, natamani tuma WhatsApp.
Kama tomato, kama tomato. Come on, 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 come on,
perfect, my girl. And I only need your love.
And if you're gonna turn this into, baby, you can do it quite to you.
And your energy, and for you, I will sing these melodies. Yeah. And you know you're my remedy. If you need somebody to love, girl, you're my energy. And for you, I will sing these melodies. Yeah, yeah, you're my remedy. Yeah. Call me if you need some love.
Yeah.
I'm sorry, sorry. Show me ulichopewa na baba. Turn me up, nibaki kugogo gaga. Kwako mpole kama temba pasaka. Kila mechi unashinda sina gama shaka. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, ge, ge.
Buda boss, amena venye nikiloga uti. Nikirudi tamte nikota iti. Tomana wanaona mine afaidi. Makta, baby live tena nase. Amena venye nikiloga uti. Nikirudi tamte nikota iti. Amena venye nikiloga uti. Nikirudi tamte nikota iti. Wana wana ona mimi afaiti. Makita baby nipete na nazaiti.
Kilegeze kama feni ya kijina. Kipambe kwa vijeni ya maina. Bila mungwa ni kupandishe samina. Ubaki tu ni sapa ama dina.
Shopi ulichopewa na mama. Yes, pani yoke ni baki kugoko gaza. Kwako mpuni kajoko hapa saka. Kila mechini na jina sinaga washa.
Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Nende kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, 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 ge.
Ngari ime kata seta bolt.
Kilege,
mara hopa mara lollpop.
Kilege,
kama metia futa lamgando.
Gari imekata center bolt. Kilegeze. Nipe hogo ama lollipop. Kilegeze. Mwagie baby futa la mdani. Kilegeze. Ama samaki kwenye kikaango.
Gari imekata center bolt.
Kilegeze.
Mara hogo mara lollipop. Gari imekata center bolt.
Kilegeze.
Mara hogo mara lollipop.
Kilegeze.
Kama umetia futa la mdani.
Gari imekata center bolt. Kilegeze. Nipe hogo ama lollipop. Kilegeze. Mwagie baby futa la mdani. Kilegeze. Ama samaki kwenye kikaango. Kilegeze. 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 Kilegeze.
Sikutamani uende mbali nami. Kwa jinsi nilivyokuzoea. Bado kumbe chui moyoni ndani.
unaniwinda bila ya kujua. Shoga zako walisema una roho mbaya, nikawafuza kaona wabaya. Wengine wakasema siri zangu nazimwaga, nikabacheke kwa madhara.
Unajifanya sumbarede,
sumbarede,
kupa mdongo na nkaede,
nkaede.
Na kumini we unabatende,
sumbarede,
na fekisio. Unajifanya sumbarede,
sumbarede,
kupa mdongo na nkaede,
nkaede.
Na kumini we unabatende,
sumbarede,
na fekisio.
Unanyata na kukulizaga, unijuta ni malizaga.
Nilijua penzi lako tiba, ningepona maradhi yangu. Kumbe pendo lako limekuwa mwiba, limechoma moyo wangu. Umenifanya niwe na roho mbaya, kila nilipenda naona wale wale. Mapenzi yamenikaba pabaya. Unajifanya sumbarede,
sumbarede,
kupa mdongo na nkaide,
nkaide.
Na kumini we unabatele,
sumbarede,
na fikisio. Unajifanya sumbarede,
sumbarede,
kupa mdongo na nkaide,
nkaide.
Na kumini we unabatele,
sumbarede,
na fikisio.
Unanyata na kukulizaga, unijuta ni malizaga. Unanyata na kukulizaga, unijuta ni malizaga. Unanyata na kukulizaga, unijuta ni malizaga.
Nati nilikuwa na wakunywa na ile colonia Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apo perfection tunaifanya bila practice. Melon on a success, napunga hat trick. Mino the chest way joy, tisha hapik. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das kusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Kusijali, atukujaji.
Ni kuhando, alafu kamtu toweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kubali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha arms na mavalo. Hope kitisha feo na kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kama we kwa magnet. Sicha kachwa teja hadi wa itane.
Just to sujali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usujali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Just to sujali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usujali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu.
Lairi ni feko ya siku feo. Kama unaondoka tu feo. Ora ni kona wewe ni meritia. Oh, le pone la pita picanda. You got me going crazy over love. Ni ta pegar ni ni uwe wan. Uwe wan. Oh, ni kubele que gana persona. Tell me what's your favorite girl. Ni ta pegar ni ni uwe wan. Uwe wan. Uwe wan. Uwe wan. Uwe wan. Hello. To a favorite song, oh yeah, baby, dance along. Hello, to a favorite song, oh yeah, baby, dance along. Hello, to a favorite.
favorite song, I hear you dance alone. Alone, to a favorite song.
Ukini chiki juna dem, una pelepe, una toni mintamba sekete.
Ukini
cheki tuna demu na perepe unadhani minta mpasekete
ukicheki demu na perepe unataka tuku mpasekete
thangi you love my love my love my love
baby una hanya 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 you're not my love my hanya hanya
oh baby my heart been bleed
though you're such a
girl, just know you're fine. Na sita kimingine mami, you're all mine. Baby, always loves for you. I know a couple things that we can do.
Pato amor, calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili una ita calypso. Pato amor, calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili una ita calypso.
Yeah. And now she bought shit, you think she was with the flip mode. You got me going crazy just by how them hips go. I told her I'm not a dancer, but she persists though. Guess I'ma lean back while you do the calypso. It's a be there time to lean back twice, no check your feet. Monto girl, I clean up nice. I got the bread and you need that slice. What I'm offering it was you, why you ain't seen that life. It's sick if indeed, that could get some shindy. Jackpot, but do I say, na siringi. Destination is a kupeleka pia ni nyingi. Lunch is land, odina to kulia malindi.
Calypso. Calypso, calypso, una ni para calypso, kili una ita calypso, tu amor. Calypso, 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 una ni para calypso, kili una ita calypso. Ana ni penda, na vimba na jitamba, ana ni tosha timilifu, wanoko wana ona wevo, ni never surrender, mana tuko imara.
And if I told you ever again, don't mind me, no mind, and I was a yamine. I know they told you not to trust me, but to get a foot, where's he about to come in, man? And so, see, when I was in my shorty, come and some like a joke, talk you about spoiling. So, where today I'm on got to, rather you to me, Safi, I wanna make you happy, my only.
Me, I
think
the world pretty, thanks to the Lord, but the skin of it will walk. Pretty like a rose and I struck a pose. After my detours, money them a blow.
Pato amor,
baby you know me love you long long time. Do the calypso baby, do the wine. Wine ain't right for you. Yeah me wine ain't right for you.
Hey, long as I got you girl, just know you're fine. Na sita kimingine mami, you're all mine. Baby all this love's for you. I know a couple things that we can do.
Fanya kamtoto tena huwa ananirekeza penzi lake anajua kunibembeleza kunifanya kamtoto tena huwa ananirekeza penzi lake moto anajua kunibembeleza kunifanya kamtoto tena huwa ananirekeza penzi lake moto nioni wala kwake misisiki ananipa penzi lilatimia. Akiondoka tu mimi napigia akiwa karibu namkalia namlalia vinoma tu namuharibu nampatia anakamatia vinoma tu akiwa karibu namkalia namlalia vinoma tu namuharibu nampatia anakamatia vinoma tu anafanya mimi nadeka eti nadeka.
DJB. Co.ke.
Misele, misele, na hiya kama kengele, kengele Kwenye baskele, baskele Akiwa karibu, namkalia, namlalia Ninoma tu, namuaribu, nampatia Anakamatia, ninoma tu Akiwa karibu, namkalia, namlalia Ninoma tu, namuaribu, nampatia Anakamatia, ninoma tu
Kengele, kengele, kwenye basi